olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua mō lia e leo leo se tasi o pātele sinia o le ekalesia katoliko Roma o le sa avea ma Bishop I Broome I Western Australia, Father Christopher Saunders, ilona whaia o feusua inga wha amalosi ma isi whainga mātanga ma wha asoli tūlafono I tamaiti. E se funu maleiva mō lianga o Bishop Christopher Saunders e au fiai mō lianga e se funu malefa o le whaao o lima mātanga mō lianga e lua o feusua inga wha amalosi ma le whaia asoli tūlafono wha feusua inga ma se tamaititi I lalo o lana tausinga. O mōlianga e a fua mai I le lua se fulu tausanga ua tuanai I le lua afe malevalu na whaia I ai na ngalue ai Christopher Saunders I Western Australia I ai o Broome, Kananara ma Kalamburu. O Christopher Saunders ua fitu se fulu male whaa tausanga le matua ma onisi o mōni mau I le suesuenga na tu uina ele pūlenga lavo le kālesia kātuliko Roma I salato ripoti. Na tu uina I leo leo I Western Australia I sa lātou lava suesuenga na whaia. Na saanoa le Archbishop of Perth, Timothy Costello, o tu ua inga pe o na mōli ai nei, Christopher Saunders, e mātu I ia, ma e tatau na matua au ili ili o na suesuenga.
Allegations against the former Bishop of Broome, Christopher Saunders, are very serious and deeply distressing, especially for those making those allegations. It is right and proper, and indeed necessary, that all such allegations be thoroughly investigated.
Le Archbishop of Perth, Timothy Costello. Nā te ena le tālo sanga Saunders e sa tala uia I tua I ni a iainga po o le bail o ananafi na tūla iai I le whaamasinonga I Perth. I Broome.
Like, share, ma faali sa finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.